Kwa kukachiko ka sete sezo akalondo lebien simbi nukute kila tekele nseno bauka nyenga babi guo bali meleduo kukanya kunongo seleza mateka agemi solo government za yanjula sabiti bili eziste mu parliament ya Uganda. Aba NRM abamunga bakulembeddwa munyine ntebe wakachiko kano eromu baka walwa mpala Amos Kankunda bakoza ripote yabwe nga ewabudde emisolo nti government yayanjula bajiwagidde songa ato oluddola olukulembeddwa mu mbaka wa munisipali y'Ekira Ibrahim Ssemujunganda nalo lukoza ripote yalwo nge wakanya emisolo gino ejaletebwa government ya Uganda. Alavako kwa ukana ne wakola ripote zikontana chizeo oluvanyuma lwa wakulu mu government okuli ne minister wa ebyensimbi Matia Kasaija neba minister banabalala mu ministry ebyensimbi sako senkulu w'ekitongole ekiwoza ky'omusolo ekya URA John Musinjuki Rujoki okugaana okugenda eri akakiiko kano ku woteri eya Serena Ekigo okwongera okutangaza ku misolo gino gye bayanjula eri parliament ya Uganda. Bana kachiko kaba itawabule nsonda mkachiko kano zibuli de radio ya kabake eno kyabasa ensajja tikuba minister bebi ensimbi tekuli ya denomu wati alinyeyo kigereche ngatene kitongole chuhoza chomusolo kyasindise bakozi aba madala aga wansi abakulu bebalamye okugenda mkachiko kano. Abamu kwa baka ba NRM kachiko kano abata ya gade kubatu ukiriza manya batu buli denti nabo chabe unyisiza nyo mtie ganda ya sabiti ilio naba alimaze chigo baba denga tebana kola reporter olaba minister abo kugano kugende ili haka chiko kabwe wawula ataka ungezike gulo chaba buseko baba ise mtibateko mkono kwa reporter ateje batanaba kukola kwa ya denaka tono.